Alô.
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 Alô. Iwi, na wa music the call.
Wa kutuma kuisa.
Ninja mbako kuipika kesa fema iru.
Aona iwi. Isafi.
Ladies and gentlemen, this is Superstar Z Music I Classic Label.
Feel the music.
Symphony girls.
We'll be on the track.
Mansa swag. Hela waizina kumwana po. Yo, dola. Wakelo waino shiku wali sabadi shoko. Kuvili mapala siku wa isanga wali shota. Brain na ikaba papa face na istaka. Mpwala lepa Facebook atuko one stock. Kamu na mu text na kanjamba vistoli. Yali shivi kopa zeji Mr. Nistoli. First link up kwa chiva mazi. Nyo kuipili visha na tilimbi wa maku. Kanshima ile chiva lipusha yonse mukilabu. Bagai pashipwala lava shishe tanga babu. For meantime kale panga plani bin. Jabele one language no kwa panga fo ati sala pika kala banandanga sho inofana imefe foni no kutamba sho.
Yes, I'm a bad cool if you a landa. How come when she's under kufu if you a landa. Loa ni mpata ni shua ni mpampila. Apa nadifika kumpela. So umutima uimpela. Apa katushi noko chile. Na ileka nokutuma mafoni kuvena chile. Idea yandi kopa kufukora so apatia tinkolo eh. This is a devil.
It's better my summer this. Apa mtrowing ni kwa jini slap this.
Ife vya upuwa ulenjeba so funny. Nine kutulu kushanzi kateko money. Kelo wanji fresh look I got money. Bawa konkele shatu pop ukawa madi. Iwe ima kushpenda ve. Think about it iwe. Kwa ta ushpivila ah. Sometimes don't can you ever sweat? Yali kawa pano tough kamu streets. Nga work for tako better invest. Nga stand soon's book alila palas. Sisa kama nanangu wa mana gembo. I know when de waga yungwa ilebo.
Waga yungwa ilebo.
Kale wong. Esta wa yesu ina yene yali fuma. Ndeke street fame.
Team
talale over.
Awi na nini wakali?
Gage is what music the call.
Nini wa inekadevi?